Bala musizanyo mkubirao kwa mkama mchagarelo. Nga tugenda mkusumisi wechigamu katusabe. Tuongee chiseleri mkama. Kwebaza nyuayi mkama katona formulunji. Orechi sache chinji no kwa gara kukunji jetuli. No ramanyi gama anji mufe nekurafe. Tukwebaza mkama nti nga tusembeze wa okulisi wechigamu cho. Umoyo omutukuvu abuna emitima jaffe endowooza zaffe amaamira ekifo kino ayi mukama awamba amagezi gange n'akamwa kange mukama oyolesebwe mu ebyo byonna bye tuwogezaako okwolesebwa tumeyokaana mu kigambo kyo ekijja gye tuli amakya ga leero ne buli makya ayi mukama ge tukuŋŋaaniramu ayi mukama mu kubeerawo okwo. Tukulabe Yesu nga woli, tukutegeerere ddala nga we kitugwanidde. Tukwagalire ddala imkama nga we kitugwanidde. Era tukusinze ddala nga we kitugwanidde. Tugaana sitaani, enkweze emitego gye n'obulimba bw'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekigambo ow'ekisa n'amazima. Kigambo ow'ekisa n'amazima. Tuli mu Yokaana esula esooka nga leero tugenda kweyongera we twakuma omulundi ogwedde ku nnyini wa 14. Tukome ku lwa 18. Zigamba, kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe. Netulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana omubatiza yamwogerako ng'alangirira nti ono y'oyo gwe nayogerako nti waliwo ajja emabega wange eyansooka okubaawo kubanga yaliwo nga sinnabaawo. Kukujula kwe fenna kwe twagabana ekisa ekisukiridde ekisa. Nyoro 17. Amateeka gatuweebwa nga gayita mu Musa. Naye Yesu Kristo ye yaleeta ekisa n'amazima. Tewali n'omu eyali alabye Katonda okuggyako omwana we omu yekka abeera mu kifuba kya kitaffe oyo ye yatutegeeza byonna ebimufaako. Leero nga tumaliriza ennyanjula y'enjiri ya Yokaana eyatuweebwa mu nnyiriri 18 ezisooka mu ssuula eno esooka, mwatuweera obufunze bw'emiramwa gye emikulu gy'enjiri ye gye yagamba mu ssuula eyabiri olunyiriri olw'asatumu olumu nti yawandiikibwa tulyoke tukkirize nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda era olw'okumukkiriza tulyoke tube n'obulamu mu linnya lye. Nziramu bakubiriza okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba bwemuwandiika ne bye muwandiisa ebikulu bye muyigirizibwa musobole obiganyulwamu. Leero tugenda kumenyayo bingiko okubanga olw'obukulu bw'omutwe gwaffe. Twabuulirwa era tuzze tulaba nti mu nnyanjula y'enjiri eno mwe muli ebikulu by'emiramwa emikulu egy'enjiri yonna. Yokaana mwatuweerwa oba mwatuweera okwolesebwa kwa Katonda w'eggulu n'ensi gye tuli mu mwana era omusajja ddala Yesu Kristo gwenkakasa nti katumanyi nti ekigambo. Wabulanga mu nnyiriri 18 zonna wandigambye nti olunyiriri luno lwetandisa makya ga leero 14 bwe bufunze bw'ennyanjula ye yonna. Ate kabe kasinge lwe lwandisinze n'obukalubu okutegeerera ddala eri Abayonaani n'Abayudaaya Yokaana be yali awandiikira mu biro bye mu AD 10. Kuba Abayonaani abakitwala nti omubiri guba mukyamu okuteebereza nti logos nga bwe twategeera nti muli Yonaani kigambo kyali kiyitibwa logos. nga bwe twasomesebwa gamanyi n'amagezi amatonzi era agabeezaawo buli kimu nti gaali gasobola okuba mu mubiri kyali tekiteeberezeka era omwajjira n'ab'eddiini eyabadosetisi be twalaba abasomesa nti ye Kristo Yesu gwe baali bamanyi bonna abamu nga bamulabye nti yalabwa bulabwa ng'omuntu naye teyalina mubiri yalinga omusambwa ate nga wekitwala bwokyo kimenyerawo ddala enjiri yonna nga bwe tumanyi nti ekyamuleeta kwe kuba ssaddaaka entukuvu eneeba olutindo lw'entabagana y'okwagala ne Katonda eyannamaddala ereetera okuddizibwawo kw'obutuukirivu bw'okwagala kwa Mukama eri byonna eby'obutonde bwe. Bano abadositisi baasinga kusibwako sira Yokaana ng'abasomesa oba ng'awandiikira abantu bonna mu bbaluwa ze, mu bbaluwa y'esooka mu ssuula ey'okuna, olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu. Bbaluwa ya Yokaana esooka, essuula ey'okuna, olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu, zigamba nti mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja. Era kaakano ogumaze okuba mu nsi. Abatera oba abali bafunye kuboolesebwa oba abalabisibwa bamalayika oba emyoyo, kiba kyangu nnyo era kikulu nnyo okuwa nti gukuwa oba akuwa obukakafu ng'ayatula nti Yesu Kristo yajja mu mubiri. Omwoyo ogutasobola kukyatula gy'oli okakasa bukakasa tigwerimbika bwerimbisi ng'omwoyo gw'ekitangaala, n'olwekyo guba gugwanidde okugobebwako ddala oba okugobwa okugibwirawo ddala okumalwamu amaanyi. N'eri Abayudaaya abaamanya Katonda mu busukkulumu bw'ekitiibwa kye nga bwe baalinga bamumanyi mu ndagaano enkadde, ekitateeberezeka kuba nti yali asobola okuba omuntu kyali kizibu nnyo. Omutume Yokaana kye kyakimugambisa mu magezi g'Omwoyo Omutukuvu mu lunyiri luno olw'ekkumi n'ennya nti kigambo n'afuuka omubiri. Okukkaatiriza ennyambala y'embala y'obuntu yennyini so si nti kigambo n'afuuka muntu bitegeeza kye kimu, naye mu kikkaatiriza agamba nti kigambo n'afuuka omubiri. Mu kugezaako okuggyayo okutegeezebwa mu bujjuvu obw'olunyiriri luno olw'ekkumi n'ennya, kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima, tulaba ebigambo ebikulu ennyo bisatu mu lwo ng'ate gy'emiramwa gy'endagaano empya yonna. Ekyandikugambisizza nti olunyiriri luno olw'enjiri ya Yokaana essuula esooka olw'ekkumi n'ennya lwe lunyiriri olutuwa obufunze obw'endagaano empya yonna. N'olwekyo lunyiriri lukulu nnyo n'ennyiriri ezirwetoolodde. Ng'ekisooka ku byo ky'ekigambo ekisa oba omulamwa gw'ekisa. Ekigambo ekisa muzungu kyayita grace kituwa entegeera y'ekyo omuntu ky'atasaanira ddala kuweebwa, endowooza y'ekyo ky'otasobola na kukolerera oba kwetuukirizaako ku bubwo mu ngeri yonna, nti Katonda yajja n'atufiirira, tewali n'omu eyali akisaanidde era tewali n'omu alikisaanira. Ekigambo ekisa kijjayo awamu obutayinziza ddala bw'abantu ate n'obutakoma obw'obusaasizi bwa Katonda. Kijjayo obutayinziza ddala bw'abantu nate n'obutakoma bw'obusaasizi bwa Katonda. Ne bukituweera mu kitole kimu ng'ennusu erina feesi ebbiri. Kama yeebazibwe. Ekigambo kisa nate kikuwa endowooza y'embala y'obulungi eri omuntu oba embeera nti anaakukwatirwa ekisa aba akulaga bulungi era alabisibwa mu bulungi. Ne wabanga alabika bubi oba atiisa, naye kasita ajja gy'oli mu kisa omulabiramu bulungi era oba omusuubiramu bulungi. Weewaawo, bwe bukulu bwe tulaba mu kisa. Kigambo kisa kya bukulu nnyo nga we njogeddeko waggulu, kubanga mu bufunze endagaano empya gye tukkiririza Mukama Katonda waffe mwe tuweebwa okulokolebwa ekisa kye era mwe twongerwa ekisa kye era mwe tuyimirizibwa mu kisa kye. Si weewaawo nti mu ndagaano empya mwe tukkiririza Mukama Katonda waffe mwe tuweebwa okulokolebwa ekisa kye era mwe twongerwa ekisa kye era mwe tuyimirizibwa mu kisa kye. Ebyawandiikibwa biri mu Befeso essuula ey'okubiri onyiro lw'omunaana, Ephesians chapter 2 verse 8. Ekirala kiri mu Yakobo, James, essuula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga. N'ekirala kiri mu Baluumi, essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okubiri. Nsaba mubisome nga muzzeeyo mukkaatirize. Olumu nakijjukidde, nagenda nga nsomesa wano ne njogera ekyawandiikibwa ekisobu ne nkyogera busobu, naye tewali n'omu eyakiŋŋamba nga saaviisi ewedde. Ne ntegeeza nti kirabika tewali n'omu ategeera bye nsomesa, lwakuba enaddayo ne nkikebera nga ndaba kyabadde kisobu era ne nkitereeza ogwaddako, naye tewali yali akiŋŋambye nti kyali kisobu. N'olwekyo nsaba nti mubiwandika ne mubikaliriza ffenna ne tusomesebwa mu butuufu bw'okuluŋŋamizibwako ekigambo kya Mukama. Bwe tulaba mu lunyiriri lwaffe olw'ekkumi n'ennya luno mu ssula yaffe esooka eya Yokaana ne mu lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga tugambibwa nti ng'ajjudde ekisa. Olw'ekkumi n'omukaaga ne lugamba nti kukujjula kwe ffenna kwe twagabana ekisa ekisukkiridde ekisa. Ekitegeeza nti ekisa Mukama ky'alina gye tuli kyatuwa, kyatwolesezza mu ndagaano empya gye tutambulizaamu okukkiriza kwaffe, kirina okweyongera kw'obutakoma. Mukama yeebazibwe. Nsonga nkulu nnyo, kubanga twategedde mu ntandikwa y'okulaba ku nsonga eno nti ekisa kyekyo kintu ky'otasobola kukolerera oba kwetuukirizaako ku bubwo. Teebereza nti kiri gye tuli mu butakoma bw'okweyongerayo, obwo omutume Pawulo bwe yayita obusukkirivu mu Baluumi essuula ey'okutaano onyiro lw'ekkumi n'omusanvu, era bw'ayita obugagga obusinga ennyo mu Befeso essuula ey'okubiri onyiriro lw'omusanvu, era obwo bw'ayita obutasingika mu bbaluwa ye eri Abakolinso essuula ey'omwenda onyiriro lw'ekkumi n'ennya n'olw'ekkumi n'ettaano. Tumanyi nti omutume Pawulo yaweebwa omukisa okuwandiika ekisinga obunene mu ndagaano empya, naye teebereza nti omwoyo buli gye yeeyongeranga okutabagana ne Mukama gyeyongera okulaba obwaufu obugaga bw'ekitiibwa kya Mukama mu kisaakye, n'abuyita obusukkirivu mu Baruumi, n'abuyita obugaga obusinga ennyo mu Beefeso, n'abuyita obutasingika mu bbaluwa ye eri Abakolinso. N'omutume Peetero atugamba nti kitujjira mu ngeri ennyingi ennyo, nitosobola kipima oba kiteebereza we kisobola okukoma oba we kisobola okujjira. Mukama yeebazibwe. Tosobola kiteebereza we kisobola okukoma oba we kisobola okujjira. Mukama si wa kitiibwa nnyo. Era bwe tulaba mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri, essuula y'omwenda olunyiriri olw'omunaana, lugamba nti, era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna, mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Ayinza okwaza ekisa kyonna gye tuli fe, fenna nga tulina ebitumala obulungi ennaku zonna mu bigambo byonna, tulyoke tusukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Teebereza era kikakase. Muzaburi bagamba sela. N'okuba nti Mukama yakakasa omutume Pawulo mu bbaluwa ye eri Abakolinso, olwo nga Katonda yennyini ayogera ne Pawulo mu bbaluwa ye eri Abakolinso, Pawulo n'akigamba nti nga mu byonna yaŋŋamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'omwenda, nti ekisa kye kye kyali kimumala omusobozesa okutuukirira wadde yali mu bunafu mu mbeera eyo. Nti ekisa kya Mukama kye kyali kimala omutume Pawulo okumusobozesa okutuukirira wadde yali mu bunafu, mu kulaba okukwe, mu kuteebereza okukwe oba kw'abo abaali bamulaba, ekisa kye era kye kyali kimutuukiriza. Ngezaako mu bufunze okuggyayo nti mazima ddala kigambo ow'ekisa bwe tusinga okwetaaga mu bulamu bwaffe bwonna ate emirembe gyonna. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. Ekyokubiri kye tulaba mu lunyiriri lwaffe olw'ekkumi n'ennya mu ssuula esooka eya Yokaana, kye kigambo mazima, omulamwa ogw'amazima ogutali mukulu nnyo mu njiri ya Yokaana yokka, wabula mu ndagaano empya yonna. Yesu bw'atukakasanga bwe yakola eri abayigirizwa, Tomasi n'abo abaali bamugamba nga bamubuuza obubuuzo, n'abagamba nti nze mazima, mu Yokaana 14:6. Kitegeeza nti bwe tuba twagala okulaba amazima ga byonna, tulina kutunuulira ye. Teyabagamba nti nina amazima, naye yabagamba nze mazima. Tujukire nti embala za Katonda zijjula mu ye, zisibuka mu ye, tezitoolwako butoolwa ku ye. Weewaawo, n'olwekyo bwe tuba nga twagala okulaba amazima ga byonna nga bwe twasomesebwa ng'omwaka gutandika, tulina kutunuulira ye. Atajja tubuulira bubuulizi ku Katonda, naye n'okusingirawo ddala ajja mutulagira ddala, anti y'ekigambo. Era kye kyamuweesa embala erabwako ey'omubiri gw'abantu, nti bwe tutunuulira Yesu Kristo tetulaba bulabi kitiibwa kya Katonda, naye tulabisibwa embala za Katonda zonna n'enkola ze zonna ze yalina mu byawandiikibwa ezitubuulirwa byakolanga, tusobole ozigoberera. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bwe tuba nga tugoberera Yesu Kristo nga kigambo, tetumugoberera nga Katonda yekka, naye n'ebyo bye yakolanga okuba nti byakolwa mu kuluŋŋamizibwa era mu busobozi bw'obujjuvu bw'amazima agabeezaawo era agalungamya buli kimu. Awamu n'ekyo, Yesu yawanga amagezi bonna abajjanga gy'ali, si kyo n'abali bagezaako omubuuza ebibuuzo okugezaako omugwisa oba okumulemesa amuweereza yabaddangamu ne beewuunya n'emimwa gyabwe ne gizibwa. Era abagamba mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyolwa 3:1 n'olwa 3:2 nti kasita beneeyongeranga mu ye, nga kyategeeza mu kweyongera mu ye kwe kukwata ebigambo bye, bajja kumanya amazima ago aganaabakolera mu bulamu bwabwe okuba ab'eddembe. Nti kasita baneeyongera mu ye, ng'okweyongera mu ye kwe kukwata ebigambo bye, bajja kumanya amazima ago aganaabakolera mu bulamu babe ab'eddembe. Tujjukire Yesu Kristo kye yagamba Piraato mu ssuula ey'18 ey'Enjiri ya Yokaana olunyolwa 3:7, nga Piraato amubuuza amazima kyeki, mujjukira nti Yesu yamugamba nti nze nazaalirwa ekyo n'ekyo kye kyandeeta mu nsi, ntegeeze amazima. Buli ow'amazima awulira eddoboozi lyange. Ate nga ne Yesu bwe yagenda ng'avudde ku nsi ng'agenze mu ggulu, yatulekera omwoyo we ow'amazima anaatuluŋŋamya mu mazima gonna. Nga bwe kyali nti mu kaseera ke yali n'abayigirizwa be, yali tasobola kubamaliramu kutegeerera ddala mazima gonna, wabula nti yabasuubiza obbajjuza omwoyo we basobole okumanya obutuufu bwa buli kimu ebiseera byonna, nga bwe guli ne gye tuli, kubanga tuli bayigirizwa bwe. Si kyo yabibasuubiza mu Yokaana, Enjiri ya Yokaana essuula 14:17, mu ssuula 15:26, ne mu ssuula 16 16:13, n'awalala wangi wesijja. Nzijeyo 3 ku byo mukakase obukulu bw'okuba nti kyali kitwetaagisa naffe abagwanira okugoberera Yesu okuba nti tweyongera okukwata amazima ge gaali gamuleese, ge yajja okutegeeza n'okwolesa, era yali tayagala tugaviiremu ddala mu ngeri yonna, naye tugeeyongereremu ddala mu ngeri enetunywerezaamu ddala mu ggo emirembe gyonna, tusobole okuba ab'amazima, olusobole okuba ab'eddembe. Mukama yeebazibwe. Wadde amazima gakyayibwa ne gagaanibwa era ne geegaanibwa era n'okuba tigasobola obutakkirizibwa, nga bwe tulaba okuviira ddala ne mu biro bya Yesu ng'akyali ku nsi, kubanga be yajjira bennyini tebaamukkiriza, baamugaana ne bamwegaana, baamukyawa, ne be yasomesa ne babikyawa, ne be yalekawo kubisomesa ne babakyawa, ne batabikkiriza. Kyokka ate amazima ge galeeta eddembe. Amazima galeeta eddembe okuva eri okutya, galeeta eddembe okuva eri okufa, n'obunafu bwonna obw'embalaza z'abantu. Okutya n'okufa bwe bunafu bwe tusinga okuba nabwo, naye n'obunafu bwonna amazima gatuleetera eddembe okuva gye buli, ekitegeeza ddala nti amazima gawanguza. Kati oli waakwata Bayibuli n'agamba nti muno mwe muli amazima aga Mukama, omanya bulungi nti byonna ebirimu bw'obitambuliramu nga Yesu Kristo waagamba nti bwe tunaabyeyongereramu tujja kubeera ddala baddembe. Si kyo, owangulira ddala ebiro byonna mu buli mbeera zonna. Mukama yeebazibwe. Oyinza okigaana, oyinza okiwakanya, oyinza obutakikkiriza, oyinza n'okugezaako kizikiriza oba kijjawo, naye ate obutuufu bwa byonna buli nti amazima gankalakkalira. Era mu biro byonna tulabye nti obagezezzaako okwokya Bayibuli, okutta abayigirizwa abasiigiriza ekigambo, okugezaako okuvvoola Katonda, na byonna byaleeta mu mazima ge, balemesebwa bulemesebwa. Si kyo,
amazima gankara karira era galina okumanyibwa n'obwongo ne gakkirizibwa n'omutima ate ne gakolwa mu bikolwa eby'obulamu obwa bulijjo. Si kintu kirozebwa bulozebwa, si ndoozo oba nsomesa busomesa, naye maanyi ddala agasinziira mu kigambo. Amazima maanyi ddala agasinziira mu kigambo oyo Yesu Kristo Mukama gwe yayolesa gye tuli okuba omwana we kennyini, ye kennyini ayinza byonna. Mukama yebazibwe. N'olwekyo wetulabira ddala oyo gwe tumanyi kigambo, mutweyolesezanga amazima, tuweebwa gwe tugwanidde okutambuliramu, tuweebwa bye tugwanidde okutambulirizaamu obulamu bwaffe, ne tubeera mu ye naye n'abeera mu ffe nga bw'akitwagaza. Sikyo, tusobole okuba n'ekitiibwa kye ekituyisa Abakristaayo. Mujjukire abatakimanyi nti Abakristaayo kitegeeza abalinga Kristo, sikyo? Engeri yokka gye baali boolesebwa okuba nti baayitibwa Abakristaayo mu Antiokiya kwe kuba nti embala zaabwe zaali zifaananyizibwa ng'ezaani, eza Kristo. Abaaliwo mu biro ebyo gwe baali balabyeko, bye baali bakola, bye baali boogera, embeera zaabwe zonna zaali zoolesa Obukristo, Obukristaayo. N'olwekyo nti bwe tweyongera ddala mu mazima gaatuleetera era gaatuwa n'ekisa kye, tuba tweyongera ddala mu mbala ye kennyini mu ngeri eyannamaddala. Ekituweera ddala ne kitwalira ku nsonga ey'okusatu enkulu gye tulaba amakya ga leero ey'ekitiibwa, nti kigambo era Yesu Kristo kwe kwali okwolesebwa kw'ekitiibwa ky'Obwakatonda kyonna ekyandoolesebbwa eri abantu obutereevu nga bwe tuzze tukiraba okuva mu lunyiriri olusooka. Eri Isirayiri baali bamuliddeko nti yeeyolesa gye bali ng'ekire mu ddungu emisana mu ttuntu, neyeeyolesa gye bali ng'omuliro ekiro, era baali babyetaaga nnyo mu ddungu. Sikyo kyokka abagamba wano we bamusaba emigaati Yesu Kristo, abagamba nti bajjajjammwe mulooza baalyanga buli mugaati, baalyanga nze omugaati gw'obulamu. Nekitegeeza nti era ye yali ekyokuddamu kyabwe eri ekyokulya kye baali beetaagisa okuba abalamu. Era bwe baalumwa ennyonta ge gaali amazzi agaava mu lwazi. Ebyo byonna Mukama bye yali yeeyolesezza gye bali Abayisirayiri n'abo abaali babiwulirako mu mawanga agala amala ge baali batwala nga bagenda mu nsi zaabwe, mu nsi ensuubize Mukama gye yasuubiza Ibulayimu. Tulabanga eri Ibulayimu mu lubeberye, eri batabani be ne bazzukulu be mu kuva, eri eggwanga lya Isirayiri yonna mu ddungu awamu ne mu yeekaalu nga batandise okumusinza, yeekaalu ya Suleimaani, ng'ekitiibwa ky'okubeerawo kya Mukama kye bayita Shekaina kyolesebwanga gye bali mu bujjuvu obw'okwagala so si obufuzi. Tetulabye embala zonna zeeyolesa gye bali, nti byonna bye yali yeeyolesaamu gye bali ekitiibwa kye yali akiboolesezza mu kwagala so si mu bufuzi, nga wandigambye nti oyo musajja wa kitiibwa nnyo, n'olwekyo bamuviira buviizi, sikyo oba bamutya nnyo, sikyo oba bamugondera nnyo. Mukitegeera? Naye nnyanjula ya Mukama gye tuli ey'ekitiibwa kye entakera okuviira ddala mu lubeberye okutuukira ddala wajjira mu butuukivu bwayo mu Yesu Kristo, agitwolesezza mu bujjuvu bw'okwagala okwo okumutwala okutufiirira ku musaalaba. Weewaawo ne tulabira ddala ekitole kya katogo akawoomu ennyo ak'ekisa n'amazima nga bibikiddwa mu kitiibwa ekituweebwa y'ekigambo bwe tuyanjulwa mu nnyanjula eno ey'Enjiri ya Yokaana, kubanga mu nnyiriri zino 18 nga we tuzze tulaba mwe muli emiramwa gy'enjiri yonna, ate kabe kasinge nga we tulabe mu nnyiriri luno olw'14 embala y'endagaano empya yonna. Ebikakasibwa nti Yesu we yali ali ku nsi n'alabwa Yokaana n'abayigirizwa n'abantu bonna abaliwo mu biro bye. Waliwo akaseera ke tumanyi obulungi ennyo, abasatu ku bayigirizwa bwe, Yokaana, Yakobo ne Peetero, we yaboolesa ku kitiibwa kye eky'Obwakatonda ku lusozi lw'okukyusibwa. Yokaana ekyo kyajjirayo ddala, wadde mu biwandiikibwa bye tajjaayo lunaku olwo, n'abagamba mu lunyiriri olw'14 nti yabeera muffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri Katonda Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Nti baakirabirako ddala ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Bwe baamala okulaba Musa ne Eriya mu kukyusibwa ku lusozi ne bagwa ku maviivi, mu kusituka beeyongera okukakasa nti ekyali kibabuutikidde mu kiseera ekyo bwali bujjuvu bwa kisa n'amazima, kubanga eddoboozi baaliwulira eri Kitaffe nti oyo ye mwana wange gwe mugwanidde okuwuliriza. Era nti nga we tumanyi nti omwana omukulu obuyinza n'ekitiibwa bya taata biba bigwanidde ye, naddala bw'abanga abisaanidde. N'olwekyo kitugwanidde ffenna okukkiriza nti Yesu ye Kristo, omwana wa Katonda, era olw'okumukkiriza tulyoke tube n'obulamu mu linnya lye olw'ekitiibwa kya Katonda Kitaffe. Mukama yebaziwe. Bwe tutyo bwe tukomekereza ennyanjula y'Enjiri ya Yokaana, nga mu kwejjukanyamu tulabye kigambo we yajja okuba nti yali Katonda, yali ne Katonda, eyakola byonna era yabeezaawo byonna. Kwe kwali okwolesebwa kw'ekitiibwa kya Katonda mu mbala y'omuntu musajja ddala Yesu Kristo, eyali ajjuzibbwa obulamu obwali ekitangaala, ekitangaala ekyo ekyamulisibwa eri ensi yonna, era nga mwe mwali obujjuvu bw'ekisa n'amazima era ekituufu, nga kwe kwali okwolesebwa kw'obutuukirivu bw'ekitiibwa kya Kitaffe Katonda w'eggulu n'ensi, gwe tugwanidde okukkirizaamu, tulyoke tusobole okuba abalamu, tusobole n'okubunyisa obulamu, ekitangaala, amazima, ekisa n'embala zonna ez'Obwakatonda. Ekyo kigambo kya kisa nnyo nti ffe abaali aboonoonyi, gamba ffe aboonoonyi ennyo, tulina omwatwa, tulina enkizo okuba nti lwakuba tuweereddwa amazima, nga Yesu Kristo we yagamba Piraato nti abo ab'amazima be bakola ki? Be bafuulwa ab'eddembe era be bampulira. Nekibanga kyaffe mu busukkulumu, nekibanga kyaffe mu busukkirivu, mu bugagga obusinga ennyo obutasingika, nekibanga kitumazaako, nga we twogera nti ekisa kijja kumazaako oba ekisa kya Mukama kimazaako. Mukama yebazibwe. Y'ensonga lwaki buli kaseera tugwanidde okisiima so si okivoola. Kitugwanidde okissaamu essira ng'ekyo ekinaatumazaako so si ebikolwa byaffe, amagezi gaffe, oba obuyambi bw'omuntu oba ekintu kyonna oba obuyinza bwonna. Kitugwanidde okumanya nti teri ngeri ndala yonna gye tujja kusobola kutabagana ne Katonda mu linnya lya Yesu Kristo okujjako mu kisa kye ekingi ennyo, kisukkulumu, kisukkirivu gye tuli. Mukama yeebazibwe kubanga kisa kya mazima ddala. Kama atuwe nnyo ekisa kye tusobozese okutegeera n'okukakasiza ddala byonna ebisomesebwa amakya ga leero, bireetere ddala enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ezinaatunywereza mu bulamu obutuukirivu era obutuukiridde ebiro byonna. Katusabe. Tutaata omulungi, Mukama Katonda waffe, tukusinza, tugulumiza era tukutendereza, tukusuuta era tukussaamu ekitiibwa. Kubanga Mukama by'otusomesezza amakya ga leero biwoomu nnyo, bya kitiibwa nnyo, bya bugagga biyitirivu, bya kitalo nnyo mu buli ngeri gye tusobola okugezaako okumenya ekintu eky'ekitalo. N'akamwa kaffe tekasobola kituukiriza kijjayo mu butuufu bwakyo. Otusaasira Ayi Mukama, otusaasire ddala. Muffe wabaawo atannaba kukkiriza mu Yesu Kristo, nsaba weekube mu mutima. Muffe waba abadde bavuola ekisa kya Mukama, saba twekube mu mutima. Muffe waba abagwanidde okusaasirwa kisa kya Mukama n'amazima ge okuba ebyannamaddala gye tuli, nsaba twekube mu mmeeme ne mutima. Tukowole Mukama, tusaasire Ayi Mukama, tusaasire buli omu mu bigambo bye, tusaasire Ayi Mukama, tusaasire. Tusaasire otuddiremu Ayi Mukama, tubeere Ayi Kabaka wa bakabaka mu mbeera z'obulamu bwaffe, mu bufumbo bwaffe, mu zadde lyaffe, mu mirimu gyaffe. Tusaasire Ayi Mukama mu buweereza bwaffe, mu byonna Ayi Mukama Katonda waffe, betuluubirira, betwagala, betukolerera Ayi Mukama, mu byonna byetwogera, byonna byetusomesebwa, byonna Ayi Mukama tusaasire Ayi Mukama, tusaasire Ayi Mukama. Tusaasira Ayi Mukama, tubeere, kubanga luno lwe lunaku mwe twetaagira ddala ekisa kyo n'obusaasizi bwo. This is our day of great need of grace and mercy, O God. Have mercy and grant us grace, Lord. Have mercy, O God, and cleanse and sanctify us, purge us, Lord, purify us, Lord. Fill us, Lord God Almighty, with grace and mercy, O God. Fill us with truth, Lord. Tusaasire Ayi Mukama, tusaasire Ayi Mukama. Nnaku z'obulamu bwaffe zonna Ayi Mukama, ekisa kyo n'okwagala kwo tukituukirize ddala gy'oli, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.